yande joni witede min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde. En puɗɗiran ko e kibaruji ɗini ɗillum jeena lewru novembre duinanɗe nogayi, woni ko talki takka to enɗo le gouverneur ji fu kota jeetati le leydi Niger ɗo, inɗe himɓe wawɓe yaade filo wade conseil yako e leydi ndi e ndan parti ji ɗi talki muɗum jaɓaka hokkama ñalande muɓɓere gam moƴƴintinde yeru no fawar jo lawol laamu ko ƴewata cuɓaki holliri. Nonni fawar jondu condance NDP kam wonno hono fedde hawjinde filla kon darto joɗa kalen hakkunde ɓiɓɓe leydi Niger e dow fi politiki kandu kondan waɗi jahale goɗɗon ele région ngal andinde himɓe parti ɗi enɗo no hani waɗa ele filla cuɓakiɗo. Yewtere men pinno hande studio kala ngo haltana haala jiidal ko waɗi hakkunde hono fawar joni hooreɓe filla gaz e leydi men Niger ɗum nene kay du gomnanti joƴƴini ceede ko hani hono buteleru gaz fu sotte kano woni sottoɓe ene ɗum welay ɗum em en nananɗe habaruji no ɗum wontiri koto jagñalli e moon Soumana Amadou Diagantaw habaruji e fulfulɓe. Nonni fawar jo himɓe latiɓe tawdaɓe hono kaɓorɗe bonɗe no gondo motteje kayi won ko naati keñande enɗa yande joyi lasara ele wuuro wiyetego Sinnan Godar ɗum du konda wona kiloji sappo e fawar jo kero e leydi Mali le région mo Tillaberi. Himɓe ɓen du konda koɓe natɗo e ɗan ɓe mbari liman wuuro ngo yerno kabaruji ɗi studio kala ngu heeɓi himɓe du kondan ko watta sappo e joyon fuu ɓen ɗon barmini ɗum ɗum du kondan ɓe mbi hono liman e hoore muɗum ɓen nelino wino on ɗon dilla e wuuro ngo e ɗan kanon ɓe mbi ko sali dilde waɗi koɓe gari ɓe mbari mo jondu fa hande kamɓe himɓe wottuɓe mbi ɗo yaade jeɗɗije tati neɗɗo to acca ɓe tawa ɗum eley wuuro ngo e ɗan sabmoɓe tawi ɗon e ɗan fuu ɓe accata ɗum. Talki ɗo inɗe himɓe latiɓe no jiiɗi yaha fa suɓoye laato hono ko wiyete sawirte ɗum conseilléɓe inɗe ɗen endan ɗon takka eley bureau ji hono gouverneur fu ko tawa nder région ji jeetati leydi meɗen Niger ɗi enɗa elu jeenani lewru novembre duminaɗe nogayi ɗo enɗan gallu ñameydu konda ni hono keddi parti capanɗe joyyi joyyi ɗi fuu gaɗi talki muɗum ɗi gaddama ton kanon wonno wodi himɓe latiɓe talki mumen jaɓaka koɗi jaɓaka ɗum ɗeɓe kokkama ñalande muɓɓere gam batte ɓe ƴewtino ɓe nellito talki keesi. Secrétaire général mo gouverneur ñamey Burahima Zourkal leyni o haalni Habibou Garba noyi wonno ɓe gaɗiri sigila.
Le 9 novembre on a affiché toutes les
jeenayi lewru novembre min takki talki himɓe natoɓe cuɓakiji ɗin fuu suudu kiite mawnu tawanu ɗo endan ñami kan lildo min ɗi no woodi talki himɓe ɗuɓɓe gaɗiraɗi no wi'ira amma du no woodi talki himɓe seɗɗaɓe gon ɗi kam en kay gaɗiraka no wi'ira no ɗuɗal partiji woygu e jeegom ɗin fuu sa ɗornan ɗan heɓake ton komin desol talki ɗin waɗira denne no waɗo nder communeji gom ɗum tawa talki partiji ɗin endan gaɗirama no wi'ira der commune gom ɗi tawe koɗi gaɗiraka no wi'ira non ɗuɗal sa ɗornan keɓaɗan ɗan fudu talkuru casier judiciaire ko himɓe kan en non tawra sa ɗorna amma himɓe ɓen kokkama ñalowma muɓɓo jaara boytali mumen ton enɗen to suudu ɗum ɗuɗal maɓɓe du fuu keɓi yarude filla mumen ton ñalowma on kenga o timmi har yande nayi
lasara.
Nonni to enɗa agades du konɗan ni hono kartiji ko himɓe jaɓoto gam batte heɓa ya waɗa cuɓaki enɗan gaddama to enɗan karti ɗi enɗan ko himɓe ujunaji kemɓe ɗiɗo e capanɗe joyi e jeegon e himɓe kemɓe tati e capanɗe jeetato e jeɗɗo kan en wonko ta région agades ko heɓana talki ɗi enɗa yohoɓe suɓo du konɗan ni eley fawar joni bureau ji ujune e jeɗɗi ɗum du fawar joni du konɗan ni hoorejo seni to enɗa agades maître Omar Kondo o haalni Moussa Mamman Bandimi tawaɗa
toutes les cartes de la région
handen kartiji wote région agades fu gardi wadi du communeji gom di ko mu en jaarama faadu dum fuddi singude committee to himbe gara jaba kartiji woteji mu région agades ni himbe ujunaji keme dido e woygu e jeegom e keme tato e lasoji na e jeddo kan en bindi inde mu en gan gadane carte wote biroji wote du ujunere e jeddi kam min godi commune ciro kam buri biroji wote himbe du ton enden ujunaji woygu e jeddo e keme tato e laso kan en bindi inɗe mumen gam gaɗani kartiji woteɗi enɗa siri on fuu huuɓi hande ardiɓe hawju cuɓakiji ɗin du fuu gattama kunake ndenne kartiji woteji ɗin nde gaddama fuu sey ɓe nodda himɓe comitiji ɗin endan gara ada jaara neɗɗo fuu wara jaɓa karti wote mum nder bureau to watta
wotefedde
hawjinde cuɓaki to enɗa birnin ko ni kandu kono wona région mo tawa kandu fa hande ni hono keddi kartiji na mbiyen talki cuɓaki enɗa fuu waddama ton endan ko himɓeɓen enɗa kan hanta hokkambe mi jaati ilu kenyang be putti yeddande himbe en tawabe le bangeje le wuro mango gong kanyo gure ko wolle commune on fou misal niko watto kartiji ujunaji nay e kemi jene chapantati e tati kan hani yeddane himbe tabele wuro tengo mum wadata le wuro birnin konni jawru o biete do Musa Ladang hani dum Musa Arzika
yau zamu buda bada takardu
ande min pudan yeddande himbe kartiji woteji ande Allah jabi kartiji woteji didu ni gaddadi di gadan kartiji woteji ujunaji nay e keme jena e woronje e tati ko hani woni der komiti fudu himbe partiji politiki be tawi illa puddol yeddande himbe kartiji woteji di anda fa warti mul majji de himbe nayo hebake ba goto wari dum wawa faddade golle yeddande himbe kartiji woteji illa hecci keme min jami min gaddane himbe amma wala mumin gaddana jonka min kokkama lawul fudude yeddande himbe kartiji woteji din neddo fudu waddi derol gol windira se hokke kartu woteji
ya kamata aba mutun takardish
nonni fawar jondu kono secretariat mawdo kawjido golleji CNDP dum woni jidal bibe leydi Niger do fi politiki kandu wadi no jahangal gon to en dar region mo maradi kanyo e zender dum du kono be bibe jaana jahangal e regionji koridi leydi Niger gam batte hono andinde kanyo e tindi yaade e himbe latibe horebe partiji yaha ya garba kawo secretaire mawdo kawjido CNDP nan ko haani Mukhtar Hamadou
nous avons eu la chance de rassembler
min keb isa ko hawri horebe parti politiki gidin fu partiji gondi gada lamugum he be gala gada lamugum he be gala bagere be notake noddoji amin de der gidal gal min gadi min jettake do labi ko handi koje ko watta cubaki ki wadde der jam e sew gada mo titru hawjinu e filla cubaki gal labi seri agi din fu o tani min pantini parti politiki gidin no labi di gontiri he no neddo handi fondita hore mu wakkati cubaki he wakkati propaganda gidin no handi gollide no dewte hawjine e fi cubaki haliri no horebe parti politikiji din handi jogoro ko e mabbe heno handi yeccu wakati propaganda gi din no himbe partiji mabbe do handi jogoro ko e mabbe der wakatiji propaganda
cette période de campagne électorale
nonne fawar jondu ko nan noy watta ko fi partiji joge jogade lobbe le wakati cubaki ko nawara dum wonno koro fa handen tindi kany e jande ko wada yaade e himbe wambe le CSC fedde hawjine fi le kokol habarujo leedi men Niger subaka handen do gallu nyemey dum du kondam be ngadan ko watta baldide be andina himbe e do fi on endan fa fama fa woda dum waddi ko fawar jondu ko nan ni yawterne en wadama ton en CSC nani ko horje CSC mbiyete docteur Sani Kabiru halni en do fi majju wakati mo rafika attaher landimo
le choix du thème la gestion du pluralisme en période
cubaki sembe hala hawrine denni der wakati cubaki jidi endan no yaada fodde e wakati mo leedi meden tawa der mo koni Allah wadi CSC kan hawji fille golle cuude gereji kokkoji habaru dun dur wanno to fero durul fu wadum caka himbe partiji di endan natobe da cubaki jidi endan de habaru dun no hokke dun durwa habaru on endan hokkire fodde no labi kawji di fille golle kokkobe habaru kaliri CSC kandu dur won ko watta neddo fu heba lawol halude nyumo horem har ko darata yaadu yesu leedi meden kanfu e politique on enda gan durwude du ko watta to sadornam fu hebo der golle kokkobe habaru waddi ko ekkintinol golno wadani kokkobe habaru ko golle kokkol habaruji der wakkati o du modja to no hani non ardibe CSC beedu dawre andal e nyenyal ko hawjo filla o enda no wudi
sensible que celle des élections
orano ka won campagne leydi France kawjido fille bassor alskuje leydi men Niger do enda halina hal ombugol commune ak on lati dundu kon nan do won ko jeya waranje go lewru mars dum nan en noga go won ko ombugol watto kanon woni himbe latibe hono be dun jewto sanne gollobe en kanye halobde inde bibbe leydi toende arlit be mbi hunde welali be fey seeda kalay nani ko rahmar ala tufat halni bandi min gungu mohammed dantani do challal do fi
Andam min pami ko mabbol no kurede kanni hida wadede mabbol gol jati fuddama wala du jamaado guddum dundu sabi ko minen dum min bindi derol gol gam fodude hakkillo ardido company on min geeyi du fa handen hano o hillaka e sadormaaji himbe min jami du fa handen golle dofol are company on acce company ji leedi meden gada dum amma he giida amin hano company leedi yasingom kan hida hokke golle dofol gol enda gollobe be enden du pecce didi gada no jobbe wobbe hakke mu en gadan ko watta miliyoji laso ko kokketi wobbe du kokkataake batamal badu ni ko be boyi ibe golla dum himbe du non wadube duubi jetati no golla de wi'e wala ko be kokki
nani loktoro dakoro kanta kanande region ena mo maradi hebi balla ko watto hono kulantereje safareji ko cede wona milliyoji chapande nay lati ndubi wuro godon kany won ko hokki dum loktoro nde enda horje loktoro enda biyetedo fawar jondu ko nani enu sa gonda o wi hunde wari wakati hani warde sabu hande be godi sakulla safare di sane
D'accord, fait partie du gros district du Niger.
Loktoroje d'accord, nous limiter des loktoroje leydi Niger potorde to himbe buri warde no nyawto sanne. Ko ni wadi himbe no gara no nyawto sanne du. Denne lecce amin bawa kejuri. Miden jetta du handen gadan do min kokkal gal. Are gaddade den ni de darama cede mu umoto milioji la soji didi. Lecce sappo e didi e mantalamu to nyawbe paddete. Lecce joyi suudu to himbe gollante. Lecce jeddi gom to gollanabe be endam. Paddete gina fa pina lece du to cukabe nyawbe paddete dum tare mota kese gan ambulance amin fu no tawa der kokkal gas illadu jango de Allah jabi ko ni wadi miden andi loktorore fu ko haja min jaran are de enda min kokko der loktorore
inshallah Dieu demain devant réceptionner la poudi
Hey banna no gonda ko ni habaruji on
subhanallah bannira warjo da halana
Alhamdulillah tunda mai dan kira wodi ko wonde berna an ko jimi mi halan ma do majjum
wai in ko hebi himbe bangerde enno
kenyi mi coy lumo de lore faba faba don nan mi rebi didigo ibe kira goto on madon batana higo makko bi ko dabbo loktorojo idan dagge dan lenyol e himbe ko rere
inna lillahi kunni o wela banun nanul
hannana nami da hirda mabbe inra on yi iko golle loktorobe mo alta kanjum wadi himbe kurere ilenyol ibe doggamu illa wurtaki nyogungu covid 19
handa himbe nanga hulugo loktorobe
kula nyogungu covid 19 kanjum wadi himbe gari ibe doggabe embe yamda ibembe magatabe fu
nonnon bandirawo sede en kawndiri ko e mede en tokki laabi jo'inaadi kisinaydi himbe imma nyawgun en den tan non ketten kisin imma mago
inara yenya fu na tawaymo imma waya ma nyamata ma yahata gollen
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e ministere kawji do cellal e leydi Niger
har yewtere me an pindinol ni hono no wodi jodo kale mo ministere hawjinde luuma ko waddi e himbe sottobe gaz e leedi men Niger nenno wono ko be jojjini cede gaz ko hani sonne e leedi di endam fu ciagal be jojjini du kono kambe horebe sottobe ben endan dum welali en fey seda kala sebe ket nanu madam Issoufou Zainabou Manzo directrice kawjido fi ko darto hono luuma ko kanyu e faande durduggol e tidalla ngurdam ministere hawjinde fille ko darto luuma ko yewtere makko adam dawaji
je tiens a vous préciser que
mi holla on ko hana jaccere gas wodi warande jonini company soraj wala satar mafar ittol gas no wodi do gas ko hejjata leedi din ko dey ko andana ni woni rafinaral kan heba to ko jobe no senda e ciottobe do labi ko handi do ni woni ko jobe to company on ko ja sendena sottobe dey kamben do be kollana ko be buri hidde woni be ko jena ko e mabbe to dum durete kamben do be do tanta ko labi juddinaadi cede ko handi gaz on sottiri ko handi ni woni deni ciede ko gaz on sottirte joddinama gollidi ko watta bi leydi fu nawtoro emu deni ibe gidi be kodonawa ko e mabbe be ewanu be gatta ko be pondita chaka mabbe gam be kiba be nawtoro e lawol goldon
les charges là il doit pas repercuter ça sur le prix
lam leydi tati ciede gaz bute kilo sappo didi ciede mudu nangi keme jeedidi e chapande jo ko kilo jeego kandu keme tati e la soy tati deni dun tokkay ceed e lam leedi jojjini no wodi jukkol gadetengul do majjum
en cas de non respect des prix
deni jomun do tanaki labi joddinaadi do fi ciede joddinaade ko sottirta gas on labi seria kawjidi e fille dartingo hakkeji kulle lawol lamu ko dubu ngina didi e sappo e jenay waranja e lewru october hollune company ko jobe no sotta jabudo lawol lamu goldon fu no jukkete ciede ujinagi la sogi didi yaade millionji herme farbangere sottobe gotel gotel kando deni jomun sonni butaliel pamarel gel ko handi sonni keme tati e chapande jeego jomun sonni dum keme nay don jomun jukkirta kena la sogi didi ngabudi dow kan soote fa labi herme yaade labi ujinere kan jukkirti deni jomun fillitake no wawi nangede kasu pa lewru
privation de liberté maximum un mois
e do don ko habrumi fulfultili sembi assalamu alaykum balante jamwadi